there. I'm on a Batman team.
Piss me out.
Zebeko. Najisikia ka. Najisikia ka. Echo. Juna keep it zero distance. Zero distance. Juna keep it zero distance. Zero distance.
Venye akopi kitu nafunga blinders. Demni machochongo namba ya eyeliner. Bad to the bone na mfupa ya Christmas. Mechi siku tatu tadhani ni Easter. Ukona high momentum. Venye una shake maintain momentum. Nikona low momentum. Venye una weni na nyongeza momentum. Ukona Rolex nona vako za Kikasio. Punda milia jona Megan the Stallion. Nikona anaconda slick kama Python. Alejandro 2.20 sex icon.
Pace mia. Zebeko. Najisikia ka. Najisikia ka. Echo. Juna keep it zero distance. Zero distance. Juna keep it zero distance. Zero distance.
Nairobi nyama elite. Picha tunachoma tuki edit. Venye na wabeba nikana kunya kraitin. Na mafala wa memblen kama ndazi ya kantin. Manzi wako mimu yeta maiji. Tulijua na tinda mulijua na IG. Akiwa kwako anadu IT. Akiwa kwangu anadu tingo za taichi. Bohusia smile anatoa panty. Na watoi wake sai wanamuita anti. Unakula L akidunga maiti. Story zako anaziruka kana cheza kati.
Pace mia. Zebeko. Najisikia ka. Najisikia ka. Echo. Juna keep it zero distance. Zero distance. Juna keep it zero distance. Zero distance.
Ndo keep it 100 uza mia. Ndo ni keep it 100 na uza moja mia. Na kwa saa na uza moja mara mia. Niko na client mara moja ubai mia. Mina jua wiz, wona jua mia. Kwa desperados na makwendo ses mia. Minko habanos na ma option kama mia. Niko chwani Canada ichenja mia. Adi subira, anavuta fake. Mikando yake nikivutia mapedi. Story za jaba abunwasi na hemedi. Ukitry kutu cross na kufunga na mahedi. Nairobi njeve tunafunika na jegi. Nkona foreign na mpo akienyeji. Tongeleshani adifike saya mechi. Tukona beef afu ref tuliachia bedsheet.
Pace mia. Zebeko. Najisikia ka. Echo.